majorité qui vivent de l'élevage mais
yimbe do sedda margal dabaji mburi do mudon ka ko buri hewde fu yaremobe non tidalaji kewdi men joggi ka ko buri habbude min hor handen yo kabaru rafindenaago o sinya ewi ko woni handen le leedi meden di ana wodi do to minya do do woni kabaru rafindenaago gonga ko be soldats en jabbeke le commune o le wadugol mo ben lugo ngoji ka fa joni sinya ewi ayyan hakilaji himbe genindi jottaaki sanne nenno sini lugo ngoji kebe jukkinade dun ana waawi waltininde hakkillaaji himɓe ɓe ɓe tinneke ɓe jo'ini d'accorde maɓɓe ɗo tumiña ɗo tawgol d'accorde nde ɗo jottini hakkillaaji himɓe dow ko fawi kabaru tiɗalla nguure oɗon andi rawni ndungu o gase sanne ɗum waɗi tiɗallaaji bangal nguure ɗum du min gon tiɗalla muɗum saabi ɗo e seeɗa ndungu waran nadde ndenno sini himɓe ngala ko ñaama ɗum ɓeydan tiɗalla ɗo golleji ndungu miɗen jogui tiɗallaaji kewɗi ka alhamdulillahi miɗen jetta Allah miɗen gondi e wadde bawɗe amen fuu dartude e faabotoɓe yogaɓe bangal neɗɗako jokkininde faabare fa handen wonɓe ley tiɗallaji fawi dow kabaru ndenago gouvernement o ana wondi e wadde bawɗe muɗum fuu ka fa handen miɗen darta e maɓɓe e ɓeyda daranade ɗum miɗen darta e mangal paɗen ɓe ɓeyda imma daraji fa handen dow golleji gondi wadde ɗi miɗen miila le balɗe garoje ɗum ana wawi wadde hakkillaji balto ko fawi dow kabaru keɓal ɗe miila ana samti seeɗa waɗoɓe jaaguji pamari ana gondi e wadde imma daraji mumɓen dartude ko keɓa seeɗa gonga sina ƴewino arande lumoji ɗi julaɓe koyɗe mumɓen panɗitino ka handen eɗo wondi e waylitade himɓe ana gondi seeɗa seeɗa fuɗɗitinde golleji mumɓen no
hanniri petit à petit je crois que ça va.